RajaPhoenix.com. Aye. 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 Ikusa tena.
Chibi.
Takupenda siku zangu za uhai wote. Takupenda hata kitu japo so vyote. This time mimi niko tayari tununue sayari tukaishi wawili. Yani wewe subiri kauke bahari nikuonyeshe fahari. Si nilisema sitofoli. Fall in love. Nimechikuta nimefoli again. Fall in love. Takupe siku zangu za uhai wote. Takuke upate kitu japo so vyote. Takupe siku zangu za uhai wote. Tamu kama sugar,
sweet sweet sweet.
Tamu kama pipi,
sweet sweet sweet.
Tamu kama sali,
sweet sweet sweet.
Oh, this love,
sweet sweet sweet.
Tamu kama sugar,
sweet sweet sweet.
Tamu kama pipi,
sweet sweet sweet.
Tamu kama sali,
sweet sweet sweet.
Chakike hini nusu kaputi. Aminifinya kwa hapa mimi sifuru kuti. Nangu minitaderi akinipiga kiputi. Mutapata na mazishi, tabeba maiti. Nanadhani kwamba, aha, nimefika mwisho, aha. Misitaki tena, aha. Awi wameniweza. Takupenda siku zangu za uhai wote. Takupenda upate kitu japo so vyote. Takupenda siku zangu za uhai wote. Takupenda upate kitu japo so vyote. This love,
sweet sweet sweet.
Tamu kama sugar,
sweet sweet sweet.
Tamu kama pipi,
sweet sweet sweet.
Tamu kama sali,
sweet sweet sweet.
Oh, this love,
sweet sweet sweet.
Tamu kama sugar,
sweet sweet sweet.
Tamu kama pipi,
sweet sweet sweet.
Tamu kama sali,
sweet sweet sweet.
RajaPhoenix.com.